If Jesus comes tomorrow to spend some time with you,
would you answer all his questions or lie to hide the truth?
Would you welcome him with open arms, or even let him in? If Jesus comes tomorrow, what then?
If Jesus calls your number, could you leave today?
Are you ready to lay down your worldly goods and walk away? Would it take a month of Sundays just to tell him of your sin? If Jesus comes tomorrow, what then?
If the sky turns black at midnight, in the middle of the day,
and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness or reach out and take his hand?
If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus also soon go his way, you have to beg forgiveness or reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew Jesus will soon be on his way, would you have to beg forgiveness or reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus comes tomorrow, what then?
Mini anu mamu nyina ajo bio omuni ya Paul ene masaba munchei. Enyumbrei, asemu edaho na yeti ya webi. Eno ena yedi aya nyomtuono. Brofo ne se, if Jesus comes tomorrow, what then? Se Yesu Kristo echina ube hune ni mua, nenye dena aka. Waya ya humboa, se vradi pie neni mwenye mudon juli ya utie mi ya. So, uso ube kubiana. Ene asamu ayebeka huwa, adi ayebisi su huono, eye atemu odano, atemu odano, the judgment day. Bini anom, huye wamua, enyini se atemu obi wohono ana, oka wohono moho. Wamua enyini se atemu da wohono, oka wana. Ana se, wano msuwe jitumu se, nyankupo ni tirimu nyeden sa, se, ode asokin ebe brade bon yefon oso ka ho ana o ewrade ye humo bro nyankopon yo do oso ka ho eno nti won twi ni pamaso o ka ho ana or do you believe in life after death and as I would you to say enipa ye wu achi no yes abetna se biu na se wo de oje to mu se 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 na setna yi yenye free mu eno ano no ana ase ye betna se biu a minu ya na diyen ena aka. Enu ya nomu. Mimpese midi we sumamo. Na munu ya Paul. Maya mbuwa se mimamu wa hunu. Na unyanku ponche sheye afa atemua. Eba entemu ho. Yaka sa atemua. Nipa bibiri impese wa mbete sa aka sano. Isa anse bibiri wa honu mwane huon abo wonomu. Enye huon epese yebo wo. Na emu mno kwa semu wa ochro kunkunu nuno. Ena mipese nyumrei otie. Ok, nka koronto fong medika, itiye ye dun num. Iche mwa ye dun mien sano, idun sono, eni dun kronwa. Wana mipese yeke nkanga kra. Na idun mien sane say, but if there is no resurrection of the dead, then even Christ has not been raised. Wase, se owusori ni pada, ni pe wune onsori bi udia. Eni ena se mwa isi Kristo Yesu uye osori, ene inyano kre. There is a Christo knows why I'm sorry. It don't sound to say, and if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. There is a Christo yes or no one sorry dear. Send ye be no more church and say, yes or no could I wear moon one, but sorry, you know. Was it any? Na ye in GD no, a ye wuno, na fin so, ye a swat bonimo. Chemo ye don't crono say, Corrunt of all medical, tin dunum, and I'm making kind. Chemo ye don't crono say, if, you see, if in Christ we have the hope in this life only, we are all the people most to be pitied. As many say, se Christo Yesu, sa sitene munkuwa ano, ene weni da aswa dea. Bra ye bre ni nyina ne se, ahankuwa se medi ye, no enhoto me afemi, wa ane me wuko dea. Ene ena Paul say, nipe nyine mu, ye Christopher ye jisa adi ni ye ne mobrofu okura. Ene na ye mobo. Se ye hunemu ni ye mani ye pe ni ye nye vya. Enu nte na ye sum Christo no. Ni nye hunemu ye edi ya. Ye nyine se ye uwechi ni ye besa asoro. Wase ye na wo mobo pa. Sa sisine mu ni ye mani wo penti na wo sum nyanko pon. Na wo nyine sa temu obi eda homa udia na wo mobo. Probably one will question why we preach to people. Brapo Adam Kurana Kurawa Hawa Wagina Debia Oti internet sosa winini pekasa. Minya me yemu eshe shime emmawo. As trene say in penin four kinds ye be say asem kesiye ba franka eide it's so. As trene say wo atemwa e wa e bano mi yemu sheshe me mawo se e bi ana wa betena ho ama saade abefa no mum na bra onye ahoboa eno ntira mu nua da nyina no mani abre ne pese ye kirekire no kure no mu e de kire mu na mu na mu gani free sa atemwa e bano mu mini anom onyankopon edo ni ma papa pa na di anyankopon ye oye e wo true no mo ne se bra obo ni pa wie no wo de power of choice brunika se power of choice a wo de tumi a wangasa utumi kire ne a wo pe wo de she ni pansa di a wo kondo utumi ye ni a pe se o ye bia utumi ye ade anyankopon de dum ni pa na ye adenya kese e pa. And it's a sad to me in the power of choice. God has given man the power of choice. And for that reason, God does not force anyone to worship him. It's an answer what they want us and they all pay the asher won't send into no. Oh no, on force will be a, on you be a chinchin answer, brother, some me. Debbie. And what won't send? So, person or some no, on person or some no, so I jay. Then, mom. E debi ibe ba, sa temu ono be yene uwande, ah, sa usum no, sa wansum no, ube jinane nim, na obu akunta. Eno na muni ya Paul, mi yemu sheshe mi ma ibinu mwa, eno nti denye na ano, ye pese mungu no kwa semu no. Nini ano, a temu wa eba no, e muna ya na ayesa ye tojom. Ayesa ina ye tojom. Nanka, nyankopon emma ne ba Yesu Kristo emme wiase se atemu a enipa ma ebewuo nti oma Yesu bewu yesa yemfa Yesu wuo no so se de beyi a yebidwane efri saada kese no mu timini anom atemmo ayeka ho asem no enye fediagro se no obi kan ye no na ye de agro whether we like it or not or accept him or not there is a day appointed by God where all humanity will appear before the judgment seat of Christ. Kronto fo ngoma idi kan etosu mienu ti a eye enum chichemu ye du no. Mini anom. Se hu pew, se wo pew. E da bi be ba a tro no se, ye nyina be pie Kristo Yesu na him wan animo. Na ni e ba sa si so asetira mo be ye ye no. Ye de ho akonta amade ye de ni padua be ye. Mini aba Uba asasi isu ni pedia na nyamidi mao no, efese no meno meno. Sa odibi nyango pwa ye no, ena sebi ode ye efidiye. Minu ya bema, wanya body, kama. Udibi ye nyango pwa ye no, ena odo body e ye efidiye. Churone se, edebi ibe ba, ni ya udi unipedu ya be ye ye no, ubebu huwa kunta achuri nyango pwa. Na die nyankopon ye ema yeti ase se ampara da bi beba ebesore gyna nani mu no ene se o ma ne doba Yesu Kristo enso sore ye te wo to aso Acts chapter 17 verse 30 to 31 no a do kan ye ne se ebere bi ba ya na ayese ye nim to nyankopon bu ne ni go so the time of ignorance God overlooked. But now that you know there is a coming judgment, Ebra Munia Paul, Mema waswati and Yumrei, don't you ya wuti me say, Atemwa e mubi e bano. Now God commands all people everywhere to repent. Winyanko pon sheni pai wo men yina se, ponse samadrine, watemwa e mwa. Because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. Onyankopon yi da bi ese wa obebu ni panyina tentene nemo enam oberma oyi ni si hoso na sa bemen ena wonam owusoru yeso na ode eshe yenkura na ese yen ye abedi na chiye no yenka adaka menemu na yebe sorry there's a wo sorry your hode ya na tiase se atemu ososo e wo honum binianom sa kenkan mienu ya yakenkan eye Acts chapter 17 verse 30 to 31 and 2 Corinthians chapter 5 verse 10 no Sakin can ye dear dance ye pefe, say. A temu or ho. O can kay Johannes and Panua, tear ye no chamber, do you know what you know? What say? A brebby be ba, one year wada come and a munyana, a best sorry. Ye better than ne, ye better Christo than ne, ye best sorry. Inte, one or more a woo. Bible no see brebby be ba, one munyana, best sorry. I become one year tea assim. Bet me aba say. Mi pain so me no wo kasei atemu beti mi abanti yenyo mwa eto yene se if Jesus Christ comes tomorrow what then se china ano pa beti weni na tuturbento e shane na jengkwane isane ya mini yaba ema hamubwa ben enu waye sadone frewa akunta ben ena obebu enyo mwa yenu yanumbi esaye yeno eti mini yanumbi Edono egusuara ebo. Ema uwuo emeto ma uwechi. Anya deni ama ofise. Nye wawuo no eni dasu obie ni hosa ubeti miyase san. Wajwi ni biu. Sani ensoro fuo bi chere chere se. Ya ubebi e friend se mfemfe miya. Uko uwu ana uko honu akwa se sane. Mini asan chere chere ni njina ano. Uun hono wachuro kunkunu nomo. Ema ubi mfasa adi ene na adao. Suso se, se wuwa. Na wabusi yafuwa kutu yesi kama sofu. Wani ya bebo mpaya ama. Ne nyanko pon de wako ahini yenu. Mini ya ena ade hono. ebra nyankopon hwehwe se obetumi aye bibi afa wo nkwaje ho ne bra wo te ase wonya wo wi a bibi e no obetumi aye afa wo nkwaje ho ne mom ne aka wo hwe ne mo kwan eya atemu a ehu menianom. There is judgment coming. Atemu ona eba na edimrika dododo. Those who believe that there will be judgment, they always ensure they follow the instructions of God so that they will not lose their position in heaven. Wonu maji tomo se atemu obi ibano brenyi na udi onyankopon asemu a wakanso said ye be ye na heaven no emowo menianom bia mienu pe na atemu na chire no nipa maye bekro bia mienu ye nemfemfemye bia wo ba bia ai da se wo ko sura himemu anasa wo ko se na de ya na ye me yan se nipa bi wo hono mu a wonu mu anka sa nya bone ye fo se on ye bone na mom ji a wanyi nyankopon eni ntino na yakokan na fra bone ye fo nyankopon eni mu no obi a sebi o kunkum nipa obi a sebi o repo nkola wose sankrofo ni nyina e ko seye mu na mini ano wo a wo nko nipa wo an repo nkola ne mom ji a wa anyie ni ntino na ye de wakoka obi a sebi o kunkum nipa won se wo soso ko seye mu mini adwene ho akaka krabi a obetumi asesa watwene na ma won ka won fra adebonyefo a e ko seyie mu no if he say Hebrew for man say when yankopan wote ase ye ne nsem hwie e hu Hebrew chapter 10 verse 29 enti na ho na enhwie ase wo yankopan atemu mu na me ne anem pese me ka e kire won say it's never God's intention to punish or destroy anyone in eternity. Enye nyankopon adwene kura ne se obese obi ewo ama obi akoda oyiremu nokwasem ni God loves his creation nipa onyankopon aboye no onyankopon do yen papa pa isa nse chro ne se oboyen se ni suban suo nanka ne nyankopon won hwese nipa bi abeyira you see atemu o awde many pano. The thought of judgment only came after the fall of man. E bre ni pa hwi ase no oyi e bone no. And san na nyankopon so okay, e sare tie de a mi yi da bi ato a mi de bebu ni pa ma moten. E bre ni pa nko bone mu na sa kasa atemu o nkura no na ibi ni hono mo. And this is because God cannot stay with sin. Nyankopon to me ni bone entna. And therefore to separate the good from the evil, there was the need to purge sin out from among those who are the righteous people. Na Onyankopon epenipa oyeni patrene onu atrada. Na esan se nyankopon ni sheshe musa na openin tino. Ehube hiasa ode atemu ono beba. Na ode atemu ono aseni penimu. Mwa mu yatene nfuono jina minifa. Mwa mu yadbon ye fono, chuna mibe nkum. Ye ni mfemfemi ye biya oho. Ne dano, e dano. Untu minka se rade. Na minim. Esa se unimti. E na minuya, mine wakasa don shirimu. It is not too late to make changes to your life. In fact, sa wakana okay, kolose fono, matimi yensanchi jemwa ye diyo no inomunua. Trone say, for the wrongdoer will be paid back for the wrong that he has done. Obi oya bone no, oso wadine bone iso aketu yaba yede ebe mano. Lu nyanko po enim ono, inshisho mubi enim. There is no partiality. Nyanko po enim, e yimu ni ho. Ube nya oso aketu ya. Enti mekansa, it is not too late to make changes to your life. Mini yaba, nyanko po adon, wama obodi kakra na unsi usi unsu ono. Don't tell me, say, this is all there is in this world. Enunti, odi unipedia, ye niyama enye. Mini ya bema. Ah, wo sabre wo ya mwodin fuo, ah, ubiti mi akunga ma kristo no. Wagwini yo se, asetina ya muni yohuno na enuwa anono. Uwu anuwe u. Debi yo kweku, uwu anawungwe. Atemwa eye mwubi yede ebeba. Enunti atrona se, for the wrongdoer will pay back what he has done with his body. Minyanum, unyankopon, unto me ne. Pe osenka enyom eka sembi enyom womanu ti enum chichomua eye nine inum no enyom inum chichomua ye nine inum no wase for you are not a god who takes pleasure in wickedness. Unye nyankopon wa weniji boneho. Unye nyankopon weniji boneho. Nisa nse nyankopon weni nye boneho ntino. Nesesa atemu wano ba na obe ye abone fono e free. Wano mwa enene kwa tina dan. Dinti atemu dano eba nwano. Dinti eba nwano. Wase, nor shall evil dwell with you. So unyankopon obone intimida wantina. Enunti ehun yasa atemu no ba na onyankopon eyi nipa odo omkosoro no efrisa owo no mu Roma fong maliti ye nsia che mo ye duo no nsia ne se the wages of sin is death boni akachia enu owo be ye kenka ho de tonnyom de ye ne mabiri but nipa bibiri nti sa kasa we yase okan wu a enya se bi ewu a Ami ya dino kwa tu kwa lebu ni yesu wewu. Anase jino, debi. Anase maminu enura wini, papano enura uko na iye, debi. Oken wua, eye ntitimua wini nyanko ponti timu da. Na se uwe weise, eya dia, ode kwa amani hunu muda. Sabo ni ya ketu ya nilu uono okaina. That is the value of it. Se ni ya imudro esiti ya nono. They say, guess I can say, we want the anaya born in a wua. Then one on the idea. And then can't wait, yes, and can't get any. Then can't a warm way, I can say. And you pay wua, no, we wouldn't, no. Nanka, we would be. Then so should I be you. Who a chino, a timu a woho. By bono cause a tray and say, when Yanko Pontiasiano, then same she ew. Therefore, having put his own son, right? Having put his own son to this torture by allowing his son to come to die a cruel death. After that, if we willfully and continuously stay in sin, the scripture says there'll be no choice but judgment. Se onyango pon bano wad nef fasaya kayaka diemon ekunu yayaya wase miyazo se mini wunti. Na wenu mwenye Oda so ate boni mua. Wase enuwe chile no. Bibie ne ho biyo emao. Se ate mua ee huu. Ena vye ene mua kwa ye. Oke nga hiru fuwa manitie ye duche mua ye diyo nunsi ya ni ye diyo nunkunana. Meni ya no yentu minikani yenka. Wase. For if we go on wayfully and deliberately sinning. After receiving the knowledge of the truth. Wase si yenya huno e ye no kurano. Nese ye buwapa se ye boni ya. Kasa anese wo buwapa. What to say? Me kachira wuse atemu oba sachira wabine. Na wuse me insachira. Eya buwapa yo. It was a say. Yenya yye sa buwapa yo no. Na ye insachira jira wuse. There no longer remains sacrifice. Wuse Yesu Christo no. On sa me wu ema wubiyo. He's not going to sacrifice for you. Omba buwa for die biara. Emma obio sene kaneno. Wadeno huba for the end. But a kind of awful and terrifying expectation of judgment. Nemom ni aka ene atemua. E hu a yeshe enimu. What ya say? Iti bruha watese atemua no ba. Nese oko swatna bonimu sa adomno no suma wa. Bible ne say. Christo Yesu won sa mi wu ma ubiye wu. Nemom ni aka ene atemua. Eba no na yeshe enimu. Minyanum, what was or say? Anyone who ignored and set aside the law of Moses was put to death. Or trinyadwene ko ayapam da denum, se Mose mreno mono. Obi obebu neniyegu Mose mreno suo. Anan se, wadine mreno chuchirifomono. Wase na yekunu, ye jina danse fuo benu anasa basen wasemso. Na yekumono. Ena obisa se, how much greater punishment do you think he will deserve who has rejected and trampled upon the trampled under the foot of the Son of God. What say? Who's so say atemu asotwin be enkura ɛna wɔ nipa a wɔbu Kristo Yesu no anim tia na wɔatiatia Nyankopɔn ba no soɔ no ɛwɔ sɛ ne nsaka sɛ wɔn mmara koraa no mmara no sɛ na woto na yɛ kum de a ɛneɛ na wo a wode Nyankopɔn ba no anim twitwere fam ɛyɛ hwan a wo a wo sɛ wonyi Nyankopɔn ni sɛbi wo a Yesu Kristo bɛwuiɛ no sɛbi ɛyɛ nkwaseasɛm ma wo te sɛ ne nkurɔfoɔ ka no ɛwuo bɛn ne deɛ kɛkɛ yɛ kasaa no wɔ sɛ wo sɛɛ nipa no wosusuu sɛ asotwe bɛɛ koraa ɛna wɔ sɛ yɛdeyɛde ɛde ma no menianom atɛmmu a ɛɛhu ɛɛba nyankopɔn nyɛ ne botae ne sɛ wobɛwu wo mfomsuo mu ɛho da kwan sɛ na wobɛtumi asesa w'adwene na w'adwene afiri saa abufuhyi a ɛɛba no mu na wohwɛ sɛ neɛ baabo no hwɛ nnipa bebree ne yɛkae sɛ onyame yɛ ɔdɔ onyame yɛ ahummɔborɔ ne yɛde tɔ nnwom ne yɛde ɛnwene anwensɛm na yɛde ka but what they forget to know ne sɛ there's a side of God which is distasteful bro ne ka sɛ distasteful a kyerɛ sɛ ɛnyɛ nika nyankopɔn soɔ ne soban bi a nnipa fɛ mu no wo a wonsakyerɛ a w'adwene no sɛ ɔka sɛ woyi na tɛmu adi wɔ so a ɛnyɛ nika koraa kɔapam dadaa nom na hwɛ sɛ ne nyankopɔn se ne nnipa nanteeyɛ ɛne asotwe a ɔde baa ebinom soɔ sɛ wobɛyi asoɔden wɔtumi ma agya firi soro bɛhye saa nnipa no na wɔkum wɔ no mɔ obi yɛ asoɔden mmorom hɔ a wɔbɔɔ no to wɔkum no ɛno nti hebrew writer ne sɛ deɛ na juufoɔ no korɔ de yɛ wɔn no deɛ ɛne deɛ na ɛyɛ ɔfrɛ deɛ ɛne ani yɛ o na sɛ monni mu a meka kyerɛ m sɛ nyankopɔn a ɔte aseɛ no ne nsɛm hwie ɛhu saa na hebrew writer no kaeɛ ɛno nti me nua adɛn nti na wokɔ so a atena suban mu na wɔnsesa ɛkyena ni wɔ ɛna wokɔda anadwe na wɔansɔre a ɛdeɛ na woka sesie a wotie me na wokɔda na wɔansɔre a deɛ na wobɛyɛ me nuanom atemmu ɛda hɔ ma yɛ ɛnti dwene ho me nua me nuanom yɛnka a w'ani amfa mmra awieyɛ na afei na wɔtwe ɛda yɛanim no yɛba bɛtoa so peter ka sɛ mewɔ se nyankopɔn ɔnkyɛɛ ne bɔhyɛ ho sɛne nyankopɔn sɛ ɔde atɛmu woba no bi kora zuu sɛ mode anwom bi na moto yɛate aberɛ yɛna nana mo pɛn so yɛdetee sɛ mo se atɛmu woba ɛwɔ he na binom deedi fɛw ɛna peter sɛ daabi sɛ saa no ho adwene wɔ ɛyɛ wo a woayɛ mfomsoɔ onyankopɔn ɔnkyɛɛ ne bɔhyɛ ho sɛne binom soso sɛ ɛyɛkyerɛ no na mmom ne bo na ɔma no kyɛre ma nnipa nyankopɔn ne ahummɔborɔ asekyerɛ ne sɛ sɛ atɛbuo no ba seesei a kwaku wonnya nnyinasoɔ na woagyina so akui a wonnya ɛnan na woagyina so nti awurade ato no bo ama wo sɛ tie nsɛm a mede na me nkoa so ka kyerɛ no sɛ atɛmu a ɛɛhu bi ɛɛba na dwa ne firi saa atɛmu no mu ɛtɔ da bia no w'adwene a wo sɛ wokɔ asɔre nti yɛka saa nsɛm wu yɛmfa a ho but ɔsɛ ɔtena ase na wohwɛ mu yie examine yourself sɛ kwan yɛ nyankopɔn se yɛmfa so nsom na ɛno so na wɔnam anaasɛ honam nneɛma bi nti na wokɔ asɔre ɛnɛ ghanafoɔ let me tell you da bia meka sɛ yɛsɔre yɛ sɛ ghana yɛ nyankopɔn man ghana yɛ nyankopɔn man nokwasɛm nie ghana nyɛ nyankopɔn man ɔman biara ne hɔnom a yɛ nyankopɔn man dɛ ɛwɔ wiase ɔman biara ne wiase Israel amanfoɔ dwen sɛ ɛnyɛ nyankopɔn man wɔn na ɛkunkum palestiniafoɔ no ne mmom wobɛtumi abɛka nyankopɔn man a ɛyɛ onyankopɔn asafo ho ne mmom sɛ honam mu nkuro a ɛwɔ wiase sɛ bi yɛ nyankopɔn man ebi nyɛ nyankopɔn man twane firi atemmu a ɛɛba no mu ansa na ayɛ too late me nua mo nua paul nsɛm a mepɛ sɛ mede ma mo anwummere ni peter sɛ nyankopɔn nkyɛn no bɔhyɛ hu ne mmabotrɛ ɛna wɔwɔ ma woɔ ɛno nti na w'adwene mu no wosusuu sɛ nyankopɔn wakyɛ ɔmae dabi wonya nsesa a w'adwene nwiei na ɛno so nkyerɛ sɛ ɔɔtwɛn sɛ wobɛsesa w'adwene ansa the choice is in your hands sɛ na wosesa w'adwene a ɛyɛ ɛsiane sɛ apart from sɛ nyankopɔn ɔɔba no yɛhunu sɛ ɛyɛ delay no kaa bɛtumi abɔ w'ato atwene a wontumi nkasa bio bi koro a nyɛ kaa ne bɛbɔ wo wobɛda wo dan mu a wontumi nsɔre bio me nuanom ebia nora wokɔ ayie nora memene wonim ne yɛseyɛ anope ya mete se yese mbaka ni bako waede wefri mu asa yese mbaka ni minimu no papa pa uye nipa nipa hodo ni adieti ni mu wabie na juma neni da asu ya oho na ye medene se papayi etina unyangu pomo nuwa unyangu pomo eni niti wana die ate muono ba mi weni da asu o se menso mekon ma kwa kushiano se mi bo mebre abo yia ne no na mi bo mode inse meye na osuwe if Jesus come tomorrow what then what are you going to do mini ya menfasa anse mu ni agro winyame suma usum nyina na kwa ye hunne mu ni ebe bi na ope upe kuno ope yire pese wo dwuma koso abrochire no ope winyame sumu nyina hunne mu ni ema ohia aba oso ni nti na wose wo su winyankopon pani nye ho na nyankopon wo hwe nye sa wo yade a obenya yar senti na nyankopon o ma ne doba Yesu Kristo be wi ase na emom se de be ye a obedwane efre bu fo shia eba wo atemu a eda ho na ehu no nti a na no na me bo ni de ro dia simu ni apo makramo sa wo hwe me wo YouTube wa me ni abomode ya sa obe subscribe to my channel fan sa bo subscription button ne so se de be ye a mi video biara me de beto line no sa beka see Facebook so so a like ne share e mankrofo me ni anu me nim se na nse ni ma bebre wo Facebook so a e me ni pa nya da je mpo de etie no kwasa mu eti se ye bet I was so many am some no ho hia o sing enigi sem no a ekoso wo Facebook no ene niya ma sebi niya ma hunu an ho hia na no e na edi ahim wo Facebook no so that is a strategy of some e use se asempa se obem wo etie no da bi wade niya ma bi e ho hia begu Facebook no so amenipa adwene nyina ekosa enye ma no so na mini anom unke hunu se ono de oba se wo bewia na waye dey wasee no bunsambo tae no na Kristo de oba se obenya nko no nya na murso se de beya atemu a eba no obeju wa frimu yakopon no mu a onhyrawo se de da nyina wo jibre na utie wo nia pono menim se erade ebi shira papa pa ene ye mi se ha echiawo bye bye.